kio. Ni mpoa na mivai mseti malauda. Natingisha kidogo sizi sliki she's the one. Kuni koroga kebe lazima calm do ni calm. Baby shika wine sinajua you very fine. Baby shika wine sinajua you very fine. Hakuna mwingine na deni wena verify. Mafisit na wacheka nkiwafanya bye bye. Msupo meta meta viyangu ni cloud 9 minus 2. Yochora saba kome room kiwa 2. Hini a few hawana clue. When I'm hot kama summer, the girl don't dada. Jua kwa bed night, gonga kama hama. Ndo mana wezi hama, mwisha ni bamba tene. Saizi niko hapa ni ngumu kulizi trust. Went to a stress, look investigate. Kona wea kuna pain, neza pop champagne. Ebu choose any day, buzwa kontoka east. Na badona zoza west. Busy beat, pesi yangu wezi tell. Adulize can't tell, mukuwa everywhere. Kango maza cartel. Ni past 10, una enjoy. He ride kwa hii pen. Kimeri Jane, lazima yende chain. Hey, ni mpoa na mevai mi mseti malauda. Natingisha kidogo sizi sneaky she's the one. Kuni koroga kebe lazima calm do ni calm. Lazima calm do ni calm. Lazima calm do ni calm. Yo, lazima calm do ni calm. Ni mpoa na mevai mi mseti malauda. Natingisha kidogo sizi sneaky she's the one. Kuni koroga kebe lazima calm do ni calm. 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 Baby shika wine sinajua you very fine. Hakuna mwingine na deni wena verify. Mafisit na wacheka nkiwafine.